nakula anda kwa wina ngadi kaunjika Diwe dabanji ngugundi nakula pansika Nde uka majoka ndizi sunga cha mseka Bena sindi kuluvi lilo kama tansika Mwina suga wela so ee zimashtika Agazi masigwa na nasi ya kukaskika They all over chasing clothes and the fancy cars Age is just a number goody bola kashibas Ndezi zandiwa wangazango mva wachipa Diwe udula ndisa zafi ntengu watika Mwina uka ndisi ya ndiza mvela newspaper Kutiwa paper ndendi tzapenga Usia banji jambu kuka kidwa ndi usipa Ngatipa libe moto nanga pali
nafawa Nasa mtima wanga utenga Ukanisiyo tangomba na tenga Nikale banji kupanda iwe
Somebody black is beautiful Isn't that you lendo ndango siwa na ma video Maleji matilio Hiwe nde machine yo Dimo na lologa uunda kupatano pini god Miendo so superior Ima kukala minio Sense of human point You're the female vision of winigo Mujinimo Yagwa na wino nginio But go on put on your birthday suit Mina dipanga junior
Pini yanga na titenga Account yako bank indi kupatai Baby 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 Honey 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 Baby